doucement, bébé.
Exclusive from twinjams.com.
Potoka, allo, chocolate, kala.
Na-na-na-na-na. Una captivate my soul. Nikupele ke bana mama mama. Mami kari yango. Mbona kila kila nikikuona. Na-na-na. Mapigo moyo ula la la la. Mbona kila kila nikikuona. Na-na-na. Mapigo moyo ula la la la. My booga baby,
oh no no no,
be my shwiti shwiti, keep it a choro. My sugar baby, oh
no no no, sugar.
Tango sami, nakupenda, bila wewe, hakusiwezi. Mbona kila kila nikikuona na na, mapigo moyo ula la la la. Mbona kila kila nikikuona na na. Big on my own.
Exclusive from twinjams.com.